waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Tirada maxaabiista xabsiyada Australia ee maalin kasta la xiro ayaa 8 sanadood ugu dambeeyay gaadhay heerkii ugu sarreeyay. Xog cusub oo ay soo saartay hay'adda Productivity Commission ayaa muujinaysa in celcelis ahaan ku dhowaad 45,000 qof la xiray maalin kasta sanad maaliyadeedkii 2024-25. Khabiiro ayaa sheegay in tirooyinkan ay si xad muujinayaan inuu nidaamka xabsiyadu shaqo gabay. Warbixintan oo aynoo soo diyaarisay Angelica Wade ayaanu ku faahfaahinaynaa. Sida ay muujinayso xog ay toddobaadkan soo saartay hay'adda Productivity Commission, tirada maxaabiista xabsiyada Australia ee maalin kasta la xiro ayaa 8 sano gudahood gaadhay heerkii ugu sarreeyay. Celcelis ahaan in ka badan 45,000 qof oo qaangaara ayaa maalin kasta la xiray sanad maaliyadeedkii 2024-25, taas oo qiyaastii 2,500 qof ka badan sanadkii ka sii horreeyey. Kororkaas tirada maxaabiistana waxaa ku baxa kharash aad u badan. Warbixinta Royal Commission waxay muujinaysaa in kharashka sanadlaha ah ee xabsiyada Australia uu kordhay in ka badan 49% 10 sanadood lasoo dhaafay. Robert Tickner waa wasiir hore oo ka tirsanaa golihii wasiirada federaalka, haddana waa guddoomiyaha hay'adda Justice Reform Initiative. Waxa uu sheegay inay tirooyinkaasi muujinayaan in sanad kasta $1,000,000,000 lagu bixiyo hannaan horey loo caddeeyey in uu fashilmayo.
That we need to build more and more prisons and more youth detention centers just on the American model, which has led America to become the incarceration nation.
Waxaa la leeyahay waa in aynu sii dhisnaa xabsiyo badan iyo xarumo badan oo lagu xirxiro dhallinyarada annaga oo raacayna nidaamka Maraykanka, nidaamkaas oo Maraykanka ka dhigay waddanka ugu badan ee dad lagu xiro. Dabcan weli aad baynu uga dambaynaa, laakiin si xawli ah ayaynu u soo gaaraynaa. 7.3 bilyan oo dollar ayaynu sanad kasta ku bixinaa xabsiyada iyo bilyan kale oo aynu ku bixinno xarumaha lagu xidho dhallinyarada, ayuu yidhi. Inkastoo laakiin ay tirada maxaabiista iyo kharashaadka ku baxaaba kor u kacayaan, ayay haddana heerarka dembiye badani hoos u dhaceen. Dembiyada guryaha sida burburinta hanti, jabsashada guryaha iyo xatooyada gaadiidka ayaa dhammaantood hoos u dhacay 10 sanadood lasoo dhaafay, sida ku cad xogta diiwaanka dhibanayaasha dembiyada ee hay'adda tirakoobka Australia oo magaceeda loo soo gaabiyo ABS. Inta badan dembiyada jirdilka ah sida weerarada iyo dhaca hubaysan ayaa sidoo kale iyaguna yaraaday, laakiin waxaa wax yar kor u kacay dembiyada kufsiga. Mr. Tickna waxa uu sheegayaa in kororka tirada maxaabiistu aanay ka dhalanin dembiyo sii kordhaya, laakiin ay ka timid sharciyo la sii adkeeyey.
Offending levels in a whole lot of major areas of that are measured in terms of crime rates are going down. That's the extraordinary thing. But what we're really seeing here is this.
Heerarka dembiyada ee dhinacyo badan oo waaweyn marka loo eego tirakoobka dembiyada hoos bay u dhacayaan, waana arrinta yaabka leh. Laakiin waxaa noo muuqdaa waa in diiradda la saarayo kordhinta tirada dadka la xidhayo, aragtidaasina ma aha mid hal dhinac siyaasadeed oo keliya, ayuu yidhi. Isbeddelkan ku wajahan adkaynta siyaasadaha dembiyadu waa mid ay ka siman yihiin dowlad goboleedyada Australia iyo dhammaan xisbiyada siyaasaduba. Dowladda isbahaysiga ee Queensland ayaa 2024-kii hirgelisay siyaasadeedii ay u bixiyeen Adult Time for Adult Crime, oo ujeedadeedu ahayd in da'yarta da'doodu u dhaxayso 14-17 sanadood loo xukumo sidii qof qaangaar ah haddii ay galaan dembiyo halisa. Siyaasadaasina waxa ay qayb ka ahayd qorshe ay u bixiyeen Making Queensland Safer, oo la rabay in lagu horumariyo ammaanka Queensland. Victoria ayaa iyaduna sidoo kale meel marisay waxa ay ugu yartay sharciyada dammaanadda ee ugu adag Australia, kuwaasoo adkeeyey shuruudaha dammaanadda ee dembiyada soo noqnoqda, islamarkaana abuuray dembiyo cusub oo la xidhiidha jebinta shuruudaha dammaanadda. New South Wales ayaa si la mida u adkeysay sharciyadeeda dammaanadda 2024-kii halka Northern Territory-na ay ku daydeen sanadkii hore. Wasiirka xabsiyada ee Northern Territory, Gerard Mylin, ayaa difaacay sharciyada adag ee gobolka, isagoo bayaan u soo diray warbaahintan SBS oo qayb ka mid ah sidan ahayd.
Crime in the Northern Territory had reached an unacceptable level, with serious offences committed by offenders repeatedly released on bail. This government has
dambiyada laga galo Northern Territory waxa ay gaareen heer aan la aqbali karin, iyadoo oo dambiilayaal marar isdaba socda lagu sii deynayay damaanad. Dowladdani waxa ay adkaysay cawaaqibta ka dhasha dambiyada soo noqnoqda iyo sharciyada damaanada, waxa ayna siisay booliiska awood ay ku ilaaliyaan shacabka. Badbaadada shacabkuna waa mudnaanta koowaad, ismana ay bedelin. Fariinta cad ee la dirayaana waa haddii aad jibiso sharciga waa lagula xisaabtami doonaa, ayuu yidhi. Khubarada ayaa laakiin sheegaya in sharciyada damaanada ee sii adkaanaya ay leeyihiin saameyn ballaaran. Professor Thalia Anthony oo ka tirsan jaamacadda University of Technology Sydney, kulliyadeeda sharciga, ayaa sheegtay in guud ahaan dalka ay sharciyada la adkeeyey sii adkaynayaan in la caddeeyo in qof la damaanad qaadi karo iyo in kale.
We are seeing that for many of these crimes where there was a presumption of innocence and therefore people were entitled to bail in the past, there's almost a presumption.
Waxaanu arkaynaa in dembiyo badan oo markii hore ku salaysnaa mabda'a ah inuusan qofku dembi lahayn ee la caddeeyo oo uu sidaa darteed xaq ugu lahaa damaanada, ay hadda u eg tahay in la mala awaalayo inuu qofku mar kale dembi geli doono. Taasi waxay ka dhigan tahay in dad badani aanay mar dambe xaq u lahayn damaanad, ayay tiri. Waxa ayna sheegtay in natiijada sharciyadan adage ay tahay inay dad badan xabsiyada ku sugaan maxakamad muddo ah toddobaadyo, bilo, xitaa sannado.
Basically, when someone is refused bail, firstly by the police and then by a court, they go straight to prison. Sometimes that period can be...
Marka ay booliisku qofka u diidaan damaanad, kadibna maxakamaddu u diido, si toos ah buu xabsiga u gelayaa. Mararka qaar waxa uu ku jiraa bilo ama sannado, gaar ahaan haddii dembigu culus yahay. Haddii dembiga lagu waayo hadhowna, ma uu helayo wax magdhow ah muddada uu xirnaa. Taasi waxay aad u wiiqaysaa xaqa habraac cadaaladeed oo cadaalad ah, ayay tiri. Sannadkii 2025, tirada maxaabiista ku jirta xabsiyada iyagoo aan weli la xukumin waxay ka badnaayeen 40% guud ahaan maxaabiista. Professor Anthony ayaa sheegtay in kooxo gaar ah sida haweenka iyo dadka dhulka loogu yimi ee First Nationska la yiraahdo ayaa saame ahaan ugu badan dadka sugid maxkamadeed u xidhan.
And what we're seeing is particular spikes for certain groups such as women in New South Wales. We saw in the last month have an incredible...
Waxaanu aragnaa koror aad u sarreeya oo ku yimi kooxo gaar ah sida haweenka reer New South Wales. Bishii lasoo dhaafay qiyaastii 60% haweenka ku jira xabsiyada New South Wales waxay ahaayeen maxkamad sugayaal, ayay tiri. Sida ku cad xogtii ugu dambeysay ee ay soo saartay ABS, maxaabiista Aboriginal iyo Torres Strait Islander ayaa weli aad ugu badan dadka xabsiyada Australia ku xidhan, iyagoo oo saame ahaan ka ah 70% dhammaan maxaabiista qaangaadhka ah. Narita Wait waa agaasimaha guud ee adeega sharciga ee dadka Aboriginalka ee Victoria, isla markaana guddoomiye ku meel gaara ka ah adeega sharciga qaranka ee Aboriginal iyo Torres Strait Islander. Waxa ay sheegtay in sharciyada damaanada ee ad-adage ay door weyn ku leeyihiin kororka joogtada ah ee dadka First Nationska ee xabsiyada ku jira.
This has primarily been driven, of course, by punitive changes to bail legislation across the country.
Arrintani waxay si weyn u horseeday isbeddelada ciqaabeed ee lagu sameeyey sharciyada damaanada guud ahaan dalka. Taasina waxa ay bilowday inay isbeddel ku rito tijaabintii inuu qofku maandooriyo qaatay iyo baaridii ku salaysnayd sababo adag, una beddesho nidaam ciqaabeed oo aad u adag. Waxa ay sababtay in tirada maxaabiista Aboriginalka ee aan weli la xukumin si xad dhaaf ah u korodho, ayay tiri. khubaraduna waxa ay sheegayaan in heerarka sare ee dib u gelida dambiyada ee lagu muujiyay warbixinta Productivity Commission ay cadeyn u yihiin in nidaamku fashilmay. Warbixintu waxay muujinaysaa in in ka badan 144 maxaabiistii la sii daayay sanad maaliyadeedkii 2022 ilaa 2023 ay dib ugu laabteen xabsiga 2 sano gudahood. Dhinaca dadka Aboriginal iyo Torres Strait Islanderska ahna tiradaasi weyba ka sii sarreysay gobollada oo dhan. Miss Wait waxa ay sheegtay inay tani cadayn u tahay inaan waxba laga qabanin dhibaatooyinka nidaamsan ee kordhiya halista xabsigelidda iyo dib u gelidda dambiyadaba.
All the time, they have significant mental health issues, coupled with disability, coupled with chronic homelessness, and often have received little or no help in relation to any substance abuse issues.
Badana dadkaasi waxa ay qabaan dhibaatooyin caafimaad maskaxeed oo culus, naafo iyo hoy la'aan joogta ah, waxayna helaan gargaar aad u yar ama taageeraba uma helaan. Dhibaatooyinkooda ku saabsan maandooriyayaasha ama dhibaatooyinka kale ee bulsho iyo dareen ee noloshooda daashaday, sababtuna waxay weeye barnaamijyo taageeradaas ahi maba jiraan, halkii laga maalgelin lahaa taageerooyinkaasna waxaanu lacagta ku bixinaa xabsiyada. Tusaale, Victoria waxay xabsiyada ku bixisay 1.6 bilyan oo dollar iyadoo aan waxba ku bixin dadka u baahan taageerooyinkaas, ayay tiri. Mr. Tekna, oo horey u ahaa wasiirka arrimaha Aboriginalka ee federaalka iyo qareen hore oo ka tirsanaa adeega sharciga dadka Aboriginalka ee New South Wales, ayaa sheegay in diiradda si degdeg ah looga wareejiyo maalgelinta xabsiyada laguna aadiyo sababaha aasaasiga ah ee marka horeba keena xabsigelidda.
They're essentially released on the street, homeless, without a job. And of course, what happens in those circumstances is that people get caught up in the system again. What we want is a fresh...
Marka xabsiga laga sii daayo dadka, inta badan dibadda umbaa loo saaraa iyaga oo hoy la'aan iyo shaqo la'aan ah. Dabcan xaaladaasina waxay u sahlaysaa inay mar kale ku soo dhacaan nidaamka cadaaladda. Bilow cusub baynu u baahannahay. Australia gudaheedana siyaasiyiinta ka hadasha dib u jahaynta dadkaasi way yar yihiin, ayuu yiri. Warbixintan oo ay Angelica Wait inoo soo qortayna intaas ayay ku eg tahay. Fadlan mar kasta kaga soo cesho ama kala soco warar iyo macluumaad kale oo faa'iido leh Facebooka Bartan af Soomaaliga idaacadda S B S oo cinwaankiisu yahay SBS Somali.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebooka ee SBS Somali.